cima o dia será fumo. tazame macho yake yeye. Siku zote peku peku yeye. Chonga siku hada yeye.
Thank you.